الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما ورزقنا فهما والحمد لله على كل حال وبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatenda amajjufu ga wakitiibwa allah omulezi w'ensi n'ebitonde byonna ebigiriko tumusaba allah seebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam allahi jaana bilhuda wa diini lhaq liyudhhirahu ala ddiini kullihi walau kaliha lkafirun walau kaliha lmushrikun walau kaliha lkarihun oyo nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'obusiraamu eddiini etamwa batamwa kababeere nga batamwa eddiini etamibwa abasamize eddiini etamibwa abatali basiraamu inshaallah baganda bange abasiraamu oluvannyuma lw'okubeera nga twalaba alkabair amazambi amanene ekitabo ekya imaamu dhahabi shamsuddin rahimahullah rahmata wasia ekyalimu amazambi agagenda eyo mu nsanvu bwe twamala ensonga y'amazambi ag'ensanvu darusu yaffe ne tugiyingizaawo okulondolobayo ezambi oligaziyamu ezambi eriyitibwa allewaatu wassihaaku ebisiyaga n'akabi akabirimu ero nalyo twalirabye emisomo egyabadde giwerako nga munaana netubeera nti insha allah darusu yaffe tugenda gitambuliza mu kitabo ekiyitibwa sharuhu mukaffiraatu dhunubi sharuhu mukaffiraatu dhunub lisheikh alislam ahmad ibn taimiya rahimahullah rahmata wasia oluvannyuma lw'okulaba amazambi amayitirivu nga gonna manene nga n'ezambi eddene twagamba omuddu yenna abaaliguddemu taliirabanga ensowera emuguddeko n'egenda aa kyatteeka ku ye okubeera nga dda eri allah akole tawuba annasuuha kuba wakitiibwa allahu tabaraka wataala mu quran sheikh we yali atandika ekitabo kino yaleeta aya yowekitiibwa allah eri mu suratu zumar aya ya 53 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مشتبه تجين اللبا مكفرات الذنوب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشوفوا نروى إبسونيسا مزامبي ebisonyiyisa amazambi ago getwalaba ebbanga eriyisa emabega naye nga buli zambi lyonna wano ku duniya teri zambi ddene natono allah lyatasonyiwa basiraamu olwa aye tutegeezebwa qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim gamba abaddu bange bategeeze abaddu bange allazina asrafu ala anfusihim abo abayitiridde okugwa mu nsobi okukola amazambi bo bennyini na bennyini la taqnatu min rahmatillah la taqta'u min rahmatillah tebakutukawo na kusuubira kwa allahu tabaraka wataala okubeera nga ajja kubasaasira ezambi lyonna lye wakola kalibeere ttono kalibeere ddene mu bunene bwalyo wakitiibwa allahu tabaraka wataala alisonyiwa wakitiibwa allahu tabaraka wataala alisonyiwa kuba tugambye temukutukawo na kusaasira kwa allah inna allah yagfiru dhunuba jamia allah asonyiwa amazambi jamia gonna allahu tabaraka wataala agasonyiwa omwana adamu singa aba agakuŋŋanyiza n'agagwamu ebbanga lyamala nga zengulu neyenenya mu maaso ga allahu tabaraka wataala naye ekitabo kino nga tetunnalaba mukaffiraatu dhunub ensonga ezisonyiisa amazambi obaolyawo allah kwasinziira n'akusonyiwa amazambi ago sheikh yatandika n'ensonga egamba nti aatharu dhunub atharu adhunub ebisago bya mazambi ebisago bya machi ebisago bya mazambi omuddu abagudde maasi aine ebisago byafuna yengo omuntu ne mujitama abya ne society byefuna kati sheikh yaleete ebimu ku bisago ebireetebwa mazambi nebidde eri omwana adamu olw'amazambi gaba akoze mwemuli ekiyitibwa hurumani lilim hurumanu al ilim ekisookera ddala ekisago omuddu yenna awangalira mu mbeera ey'okusobya allah ey'amazambi allah mumayirimu olw'amazambi ago taddamu kufuna kiyitibwa ilimu kuba wakitibwa allah tabaraka wataala jaala allah subhanahu wataala ahlu lilim allah yafuula bannyini kumanya nga warathatu lambiya nga balina okumanya be basika ba bannabbi b'owekitiibwa allahu tabaraka wataala wa nur era nga neiri mu kitangaala ekivudde eri allahu subhanahu wataala wa sahibu lmasiya n'omuddu nnyini mazambi akimanye nti wakitiibwa allahu tabaraka wataala tasobola kubeera nga amuwa kumanya eddiini eno ey'obusiraamu bwe twogera ku irimu tutegeeza irimu ey'eddiini irimu diiniya omuddu marifatu llah marifatu lislam marifatu nabiyi salallahu alaihi wasallam ye irimu gye twogerako wano omuddu okutegeera obusiraamu kakale omuddu tayinza kuwangalira mu mazambi allahu tabaraka wataala n'amuwa irimu kyogola boogendako mu byafaayo abamu kwaba batukulembera abalongoofu imamu shafii rahimahu llah rahmata wasia ategeeza n'atugamba nti shakawtu ila waqii suha hifidhi nagendako ew'omusomesa wange ayitibwa waqii naye ng'ensonga entutteyo okumwebuuzaako lwaki nali sikyakwata bulungi suha hifidhi enkwata yange yali etandise okukendeera eyali olunaku akwata ahadithi nga lukumi nga sikyasobola ne ŋŋenda ewa waqii omusomesa wange ne mwebuuzaako ne mugaa nti owange lwaki sikyakwata nnyo nga ne bwentuula mu madarasa ebisomesebwa nibyerabirirawo lwaki sikyalina hifidhu ya ilimu waqii n'amutegeeza n'amugamba nti fa arshadani ila tarki almaasi omusomesa wange nannaamira naŋŋamba nkulaamira okubeera ng'oleka amazambi weesonyiwe ebyonoono weesonyiwe ebyonoono wa akhbarani era n'antegeeza bi anna al ilimu nur ire mu kitangaala ire mu kitangaala wa nuru llah n'ekitangaala ky'owekitiibwa allah la yuhdi lasi au la yuti lilasi allahu tabaraka wataala ekitangaala kye takiwa moonoonyi allah irimu ye tayinza giwa muddu moonoonefu kyekigambo imamu shafii kyatunyumiza mu kaseera ng'okukwata kwe kukendedde yembeera gye tuliko olwaleero tutuula mu madarasa khutuba tuziwulira n'ebirala naye omuddu omujja wano n'omuzza wali wabweru wa masigidi n'omubuuza nti sheekha asomesezza ku ki nga wallahi talina omuddu ava mu khutuba ebadde yaddakiika 30 n'omugaa khutuba ogibaddemu nti ngibaddemu obadde otudde mabeega mbadde ntudde ku layini esooka maaso ga khatibu asomesezza ku ki nga wallahi takyalina kyajjukira ate nga tewannatwala sekendi mbala oba ddakiika mbale nga ne khatibu amulabako awo aga sikyalina kyenkola ki kyenzijukira khatibu kyasomesezzaako gubadde mulamwaki kale mauduu badde ki nga takyagimanyi nayo lwaki lisababi lmaasi ensonga eri emu mazambi enkwata yaffe olwaleero nnafu ddala kizibu osanga batudde wano muffe bweba eswala ebadde ya lwatu imaamu n'atusaaza salatu lmagharibe nasome sura jaba asome musura za fezima nyidua ikhlasu falaki ninas kawthara nendala omusaze no mubozo oluvanyuma lwa imamu tola salamu mulake soso beyo kubiri imamu asome sura ki nga wallahi tachajukira nga tachasobola kujukira imamu sura jasobi lwaki Allah tabaraka wa taala tatuwadde irimu olwaleero nga taba wali mubangi mizikiti buli swala wabeera wajjukiza buli swala wabeera wajjukiza buli swala wabeera wajjukiza weeki nnamba omuddu n'amala ng'ali mu ddalasa naye ogenda omubuuza ku sande nti eweeki ennamba ofunyeemu ki mu ddalasa z'obadde otuulamu nga tayina nga tayina kakali imamu Shafi abuuza Waqi'i omusomesa we n'amubuuza wange omusomesa wange ng'enkwata yange sikyagitegeera nga nkwata kitono neerabira nnyo n'amugamba nti olabikwa ennaku zino Shafi'i oyeeri oli muyitirivu mu kusobya Allahu tabaraka wa taala kendeeza taruku lmaasi leka ebyonoono بأن العلم نور رنسون غير مكتان غالا ونور الله نكتان غالو شو ويشتي والله تشوى مونوني قريب اليوم يتنورم قرآني إلي مجز واسات إلي مسولة كومي كومي نميكا ها نظم وزيرا بي chukumi kumina meka kumina nya hii mubadde mumadide mudalamani ila mubakubuta hapa muwendo gumbadde kuma tugene nevyo chukumi kumina nya uinamwe sula meka hefewan mumutwe kumiaka joina uinamwe sula meka kweze chukumi kumina nya alilimu nurullah ile mchitangala cha Allah tachua mononyi tuleka mazambi tuleka machi tuleka mazambi atharu za mazambi ekisokera dala shekha tugambye Allah tagenda kuwa irimu Allah tagenda kuwa irimu chovala bagwe tunulira obulamu bobo obuwangaliza bobo wangalira mukusobya Allah entakiranga tewenenya togenda kubera muwalimu nebo olitula mu madalasa leba bali kubuuza nti ensonga bweti eramulo etya mu busiraamu nga tokimanyeko kabeera fezu bwasalawo okuyingiza ennyimba ku qurani gye yakwata Allah qurani agijjamu qurani evaamu n'akola omurajia nga tegukyajja talawuya ne bamujjukiza ne ku bakara wennyini awasooka nga bajjukiza mujjukizi lwaki yasalawo okwata ekkuba eryokuwuliriza ennyimba hafidhu lquran kali irimu ya Allah gikujjako mpola kasita ebbanga lyomala ng'otambulira mu mazambi Allah ng'agenda agikkamula mpola mpola buli sheekhi yenna awangalira ku mazambi betuwulira bayitibwa basheekhi mazambi sheekhi byonoono ojja mmusanga nga irimu takyayina bwajja mmuzikiti nga mumwadde ekituuti ajja kusomesa bibye nabaddeko egundi nabaddeko egundi ate nalidde kino mulye ku kino mukolewe muti tajja kuyiwawo irimu mugende mutunulire baganda baffe abawangalira mu bidaala bya mawulidi n'ebirala bwe basituka osomesa ogenda owulira nga tasomeseza irimu ali ku kimu nti abino weebiri tulina obbigira okusabira ku bazadde musabire abazadde abavubuka babawalana abatabuliika babawalana abagere tebagala sabira mubaka byajja okubeeramu naye mugayo kakati tandika oyiwawo irimu abaffeji gusulwe naabibwetya iwawo amasala tajja kuba Allah yamugjamu ki yamugjamu irimu lwaki olw'okubeera mu zambi lya bid'a ezambi ly'okuzuula mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala mubatunuulire bonna banna bid'a tojja basanga nga bakyayina irimu eyeegasibwa nayo mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu olw'ensonga baayitirira okusobya Allahu tabaraka wa taala sheekh yaleeta ekisagiwo ekirala mu ebyo ebisago omwana adamu byafuna singa awangalira ku mazambi hurumatu rizqi hurumani rizqi Allahu tabaraka wa taala agenda kendeeza mu rizqiyo Allah agenda kendeeza mu rizqiyo mu bugabirizibwo Allah agenda kukwatamu mu maaliyo mu byokunywa byo mubiambaro vyo, mubieva garwa vyo, muntambulayo Allahu tabarak wa ta'ala agenda kuatamu lisababil maasi urama zambi. Kala sallallahu alayhi wa sallam, Sheikh yaleti hadithi yomu waka wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rawa ibn Maja waka yagamati inna al-abda la yuhurama al-rizqa la yuhurama al-rizqa bidhambil yusibuhu. Allahu tabarak wa ta'ala ayinzu ziza rizqi kumana adam nata mugabirila urwama zambi uviru zambi liyaba guddim. Allah nakwata mumaliyo, Allah nakwata unyambalayo, Allah nakwata mubyokunywabyo nebyokulyabyo nenga lwaki lwa mazambi goyitiriddo okubeeranga ogwamu. So ekyo nakyo kisago mu bisago ebireetebwa amazambi. Allahu tabarak wa ta'ala akendeeza riziki y'omwana adamu, n'ogiwanta n'ogimemeta yonna gy'oyagala naye ng'ebuze. Noddera kimugamba nti emikisa nze simanyi gye gyalaga, ndabikandika ebisiraani okakana ogudde ne mushiriki. Onoonya mikisa, onoonya baraka, bizinesi wagisaawo naye nga temuli mikisa. Allah yaggyamu emikisa olw'amazambi g'okola otya g'owangaalirako. Ekisago ekirala Sheikh kye yaleeta wano, yalaga nti omuddu agwamu lazzatul ibada, ebbanga ly'omala ng'owangaalira ku byonoono, lazzatul ibada ekugwamu obuwoomerevu mu ibada, oba tokyalina buwoomerevu mu kusinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Muddu wawangalira mazambi ebya ibada oba tokyamunyumiza. Alaba ng'omweso kyekisinga eswala, alaba ng'omupiira ogwa pulimiya gwe gusinga eswala, alaba nga akapapula ke kasinga okuwaayo zaka, betingi nga alaba ya musingira okuzza amagoba okusinga sadaka mu muzikiti gy'awaddeyo, ngalaba wanasaddaka sente zigenda kendeera mu waleti, ate bw'anaagenda n'asiba akapapula oba oli awo kanazza. Kakati lazzatul ibada, omuddu wawangalira ku mazambi, Allah musikambulamu obuwoomerevu bw'okusinza Allah. Obuwoomerevu bwa ibada Allah bujjamu mu kifuba ky'omwana adamu olw'amazambi. Nga bwe bakuyita osaala tofunamu buwoomerevu, wabula bwe bakuyita togenda mu biduula essanyu liba lyekirivu n'akasente okateekayo, ng'obuwoomerevu ate obufunye mmaki mu mazambi. Muddo nga takyasiibako yadde lwakuna yadde mmande yadde ennaku njeru, lwaki lwa mazambi, kubeera ng'ali emmaali eya haramu buli kaseera ayagala kuvaabira mali ya haramu, mali ya haramu. Ogenda omugamba kati siibako siibako nga takyasobola, mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ekisago ekirala Sheikh kye yaleeta, Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah rahmata wasi'a, yalaga nti amazambi gano omuddu bw'agayitiriza, omuddu bw'ayitiriza amazambi n'akola lino n'akola liri, Sheikh yalaga nti kiviirako okubeera nga Allahu tabarak wa ta'ala asazaamu emirimu. Amazambi gatuviirako okusazaamu emirimu gyaffe, si gonna wabula agamu gaviirako omwana adamu okubeera nga emirimu gye gisazibwamu mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Gamba ng'okunywa omwenge, muddu amala ennaku 40 ng'asala eswala ye, ebbanga ly'amala ng'alina ekitamiiza mu lubuto, nga Allahu tabarak wa ta'ala takiza salazi 40 yawman, ennaku 40, naye nga lwaki wagudde mu zambi ly'okunywa ekitamiiza kiri mu lubuto, omala ennaku 40 ng'eswalazo Allah tazikkiriza ate ng'olina okuzisaala. Kati amazambi gaviiramu embeera ey'okusazisaamu emirimu gyaffe baganda bange abasiraamu. N'alaga nti anna dhunuba, amazambi gano min aqwa al asbab, y'emu ku nsonga ekyasinza amaanyi lidhufu al ashi, omuddu okubeera nga awakanya ebyengera by'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, wa dhiqi sadri, n'okufunda walizibwa omutima. Omuddu bw'awangalira mu mazambi kimuviirako okulimbisa ebyengera bya Allahu tabaraka wa ta'ala. ekyokubiri nekimuveerako okufundawalizibwa dhaqfu sadr au dhayiq sadr, ekifuba okubeera nga kikifuna endwadde ey'okufundawalizibwa, omutima ne gubeerawo nga buli kaseera si mumatevu, nga munyeekaavu. Olwaki? Olw'amaki? Olw'amazambi. Insha Allah bwe tuliba tuzeemu okusisinkana, sheikhi yaleeta ebintu wano ebirala bingi, n'alaga nti kaswatu lqalbi, omutima gukaluba, nga newoosoma aya mmeka ez'omuliro, newoomusomera aya mmeka ez'ejjana, wallahi tasobola kubeera nga ayanyiriza ebyo by'oba omusomesezza. Olwaki? Olw'amazambi gayitiridde okubeera nga agwamu. Sakhatu rabbi wa ghadabuhu, ayitiridde okukola amazambi afuna obusungu bw'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, n'awangalira mu mbeera eyo nga Allahu subhanahu wa ta'ala yamunyegera. Allahu tabaraka wa ta'ala kyeyagamba nti waman yasi llah wa rasulahu wa yataadda hududahu yudkhilhu nara kharidina fiha walahu adhabun muhin. Abaddu abawangalira mu kusobya Allah n'okujeemera omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne basukka ensalosalo z'owekitiibwa Allah, yudkhiluhu nara kharidan fiha, Allah agenda bayingiza omuliro bagenda gubeeramu ebbanga ly'obuwangazi bwabwe, walahu adhabun muhin, era balina ebibonerezo ebinyoomoofu mu muliro Allah gyalibeera nga abatadde. Kale insha Allah kitabo kiyitibwa sharuhu mukathiratu dhunub ekya sheikhi allama sheikhi lislam ibun taimiya rahimahullah rahmata wasia, tujja kulaba ku kiyitibwa mukathiratu dhunub alashi, ebisonyisa amazambi ekkumi, naye insha Allah olwale tukomaawo mu atharu dhunub, ebisago ebireetebwa amazambi omuddu singa abanga agaguddemu mu mbeera efaanaganako bwetyo. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.